The beats, baby.
Pararam, pararam, pam, para. Pararam, pararam, pam, para. Mungu kakupa upole, umejaliwa. Kakupa baraka, ulipozaliwa. Umwendo kama twiga, tena nzuri za kufiga. Fashion kila wakuigwa, my love. Kuna muda natamani hata tuzikwe wote, tufufuke tuko peponi. Hata wakitupiga mawe tuyaokote, yageuke yawe madini. Ngumi kumizana, mimi staki kuchoma chomana moyo hasi. Tumetoka mbali ama swiswi lo, nipezo nyama chuzi lost maridadi sana swila. Tumetoka mbali, usineche melo.
Tujaribu kama tutaivana, tuipinge tamaa, tushinde ujana. Mengine haya dunia tuachana pita hivyo. Leo hii tumebarikiwa, zamu yetu imefika yo.
Ngumi kumizana, mimi staki kuchoma chomana moyo, basi tumetoka mbali. Yo maswiswila, nipezo nyama chuzi roast maridadi sana swila. Tunavyofanana
wendo wangu my love. Kuna muda natamani hata tuzikwe wote, tufufuke tuko peponi. Hata wakitupiga mawe tuyaokote, baby.
Oh baby.